leyingoma nothi ngumuntu efumana ichance bayicule so ndiyabulela bani fumana ichance bandicule.
Yeah, we finally made it. Balelano olethwa munyana wakhe is famous. Whoa, amaphupha fezekile kudala sahlupheka amasango avuliwe kengo. Yeah, we finally made it. Balelano sister wami brother wakhe is famous. Whoa, amaphupha fezekile kudala sahlupheka amasango avuliwe kengo.
Yeah, I say ubomi ngiwethu uyakwazi one time uvuke kasi uvi gunshots cishela ziawuthi zakho kwakuwena oletha kanamsebenzi. The next time uphezulu ujonge ubomi from endabeni umamele indaka sho.
Yeah, we finally made it. Balelano olethwa munyana wakhe is famous. Whoa, amaphupha fezekile kudala sahlupheka amasango avuliwe kengo. Yeah, we finally made it. Balelano sister wami brother wakhe is famous. Whoa, amaphupha fezekile kudala sahlupheka amasango avuliwe kengo.
Yeah, amasango avuliwe ngicinga ndlala icricket sane boundary nisibushile price zamos nyukile ndiyijani yezontumile ndindoda ematoteni kupasamo zamu nifundile bathi okay ukhona line ophakamayo eliliphupha likabikho ma uqina umzabalazo sihlala nimele ikasi sosenitshintshe nakanjani phethe ibrooklak sekwadana ndiyabanyisa abathakathi ndinebrata ndiphanda nazo ndinosisto thandazayo ndinothixo phendulayo plus the chair ndithandayo andiziboni to ndiluza ndamba nabi ndamba nabo the only time nga wini xa ngekho chair ndilandelayo bathini okay from ikasi to a paris bomba mi movie ayo drama joy action sohlala ndipush ipassion ngimhlaba ndipush ifashion makhulu wam andiringa wathi nyana you a legend okay.
Yeah, we finally made it. Balelano olethwa munyana wakhe is famous. Whoa, amaphupha fezekile kudala sahlupheka amasango avuliwe kengo. Yeah, we finally made it. Balelano sister wami brother wakhe is famous. Whoa, amaphupha fezekile kudala sahlupheka amasango avuliwe kengo.